uyu mwami wa nawe rero cyangwa umwe kwate umusajya ataremererwa yetakoba uyu mwami wa nawe rero cyangwa umwe kwate
atufiriteyo ukama katonda wafe atufiriteyo oyo mwesigwa ebikade byatukabyanga bitutabifunde bica yesu webale Everybody